VirginMusics.com.
Thousand lifetimes, baby, baby, me now in a hundred ways, baby, baby, me now in a thousand lifetimes, baby, baby, me now in a hundred ways, yeah, oh la la la, wenzenu na kuachizi, mambo tunayo peana. Namlaza mapajani, nampepea vizuri, namrudisha utoto, nyonyala namnyonyesha, mkubwa ni kwenu nyinyi, kwa muhala kauli, kwa wafezi moto. Sifa nimevizidisha, mizungu yote asoijua nimemfundisha. Asubuhi sangara tope, jioni samaki papalaulisha. Shombo zenu nyote mimi ndo ndimu nimezikatisha. Kidege wafikishe salamu, vigwegwe vya Dar es Salaam. Nilizunguka sana ups, mashariki mpaka kusi, nkakutana na wazushi waloniumiza. Mola kanitunuku papushi, mwanafundi binuks, penzi kaikabano kifurushi, na tutumaliza. O nisijishauwe kwa nini, wakati ndo kasha kuwa wangu. Tazimaliza yasini, mie kupenwa nojani yangu. Na kisiki ya joto, na muokesha, na mlaza mapajani, na mpepea vizuri, na mrudisha utoto, nyonyonyo na mnyonyesha. Mkubwa ni kwenu nyinyi, wangu hana kauli kwa wapenzi moto. Kadimaliza mchezo,
amenipa jo,
mami joka libeberu,
amenipa jo,
da kalambisha vita,
amenipa jo,
VirginMusics.com.